today. I'm gonna show you how much I love you, mama. I'm on my way. Narudi nyumbani kwangu leo mapema. Ila kinachoniumiza nikupe siri yangu, kinachonidhurumura wa majukumu yangu, kinachoniumiza akili yangu kutwa nafikiria nifanye nini kwako nikurishe. Nimekolea mimi kwako, nimekolea, nimekolea mimi kwako kama boya. Nimekolea mimi kwako, nimekolea, nimenogewa mimi kwako. Kapenzi letu limetokota,
tokota.
Limepikwa, limetokota,
tokota.
Tumeiviana, tumetokota,
tokota.
Twapendana si kitoto, eh,
tokota.
Tumekuiva, eh. Again, again, again. Umenikamata. Singa singa miksa muaya, wakijaluo nikakolea. Mtu muzima bira haya, roho yangu nikajitolea. Msishangae, msishangae niye kuwa naye amekuiva, so msishangae, msishangae kuwa naye apiko kakuiva.
I'm on my way. I'm on my way.